CJ. Yeah. Kema Kitu.
John CJ.
A program, big man.
Zazione.
Do it.
ZambiMusicBlog.com.
I love a Simon, you are better than you are. I love a Ladino, you are better than you are. I love a Simon, you are better than you are. I love a Ladino.
After fiance for what to be shamu. After shonze shona ingi shamu. After yonza my promises wale panga iwa mami no tino kushamu. Dezamberi awe mashamu. Mumuti moyo awe na shamu. And I thought he ena ni true love. Kagelo kakaritakana kuma club. Kanshi ridabi shife. Yuzi rezi kanshi mwemalu shife. So how do I recover from this? My heart is breaking, I thought it was bliss. Eidi abagai baikulika. Nade kumfuwe chibava chaturika. I will never ever love again. Please CJ bring back the concept.
I know my Simu, ni mapendo eten you are. I know my Ladi, ni mapendo eten you are. I know my Simu, ni mapendo eten you are. I know my Ladi, ni mapendo eten you are.
Ukenyo nemi nagonda,
wishi waze ni my Ladi. Ukenyo nemi naria, wishi waze ni my Simu. Uten you waka, ten you waka.
Wandugu mushikie, bishiweze lwaku. Mabenda badata ya leo, pia kupenda benda. Bananza kunida mazimu, bananza kunida mazimu. Bananza kunida mazimu, pia kupenda benda. Nakuta bibi yangu, na bwana yake. Bishiweze lwaku.
She was a long,
Wish you was a new Massimo.
With the new worker.